Ine ndinali mkati ndi abusa. Ine ndinati, ine ndinawape mpaiwo dzulo kuti andimbire foni. Ndipo ine ndinadzapeza ine basi. Siku lonse panalibe mafoni. Ndipo ine ndinaganiza. Chabwino, ndikudabwa ndi chiyani chavuta. China chake ndi, chilichonse chili mwamtendere. Ndipo patapita kanthawi mulongo udu anabwera ndi mafoni ochuluka. Foni yanga inali itazima, chotero ngati aliyense wa inu munayimba. Foni imalira koma iyo simamveka mmenemo. Chotero vuto linali pansi koyatsira. Iwo anadzayikonza iyo pafupifupi 8 koloko siku athawu. Kapena mwina mwake pang'ono iyo isanakwane. Ndipo foni, mafoni akumabwera tsopano. Ndife wogondwa kukhala mu msonkhano mawa uno. Ine ndili chimfene choyipa. Chimene kawiri kawiri ndimakhala nacho ndikabwera kwathu. Kuyenda mchipale mpaka mchiuno mako ndikugona panja usiku. Osaganizira konse za izo kutali ndikuno. Koma kungooroka phiri limenero uko ku New Albany, ndizo zonse zimene iwe uyenera kuchita. Ndikafika mchigwa chino, ndiye ndimakhala ndi chimfine choyipa. Ndipo ndiya ine sindikudziwa. Pali china chake mchigwa muno chimene chimatsitsa icho. Ndipo ndikotsika, ndipo basi sindikirizana nako konse. Tsopano ndife ogondwa kukhala pachalichi monga ndanenera. Ndikumamumva mbusa wathu wokondedwa akupereka mawu ake opempha kwa ife ndi kwa Ambuye Yesu. Ndikumva zachisoni kumva ambiri akudwala ndi osowa ndi momwe mdierekezi walusira kumupangitsa aliyense kudwala. Ndipo dona wang'ono anayimirira chifukwa cha mchemwali wake kumbuyo uko. Ndipo ine ndikumudziwa wa mlongo saya kumusi uko anali ndi iye. Adokotala anamutumiza ku nyumba kuti akafe tsopano. Ndipo iye akukhulupirirabe kuti iye achira. Ndipo iye ali modwalika chikhalidwe chodwalika kwambiri. Apongozi anga akazi mwanjira yomweyo usinkhu wa zaka 70 tsopano. Iye ali mchikhalidwe chovuta kwambiri. Ndipo ndithudi matenda ochuluka kuzungulira kuno. Ndiyeno kuli mzimu oyera kuzungulira kuno. Mwaona, kumene umachiza matenda athu. Ngati ife tingathe kupeza kukondiridwa ndi iye. Ndipo tsopano popeza kuti mero wanga uli ndi zironda wosati zironda koma wasasa. Ndipo ine sindiyesera kuti ndilalikire koma ndingoyankhula ndi inu kanthawi kuchokera mu mawu. Ndipo kenako tipita mukupempherera odwala chimene ine ndinalonjeza kuti ndidzachita. Koma basi ndisanachite izi ndikufuna kuti ndilengeze misonkhano ina yowonjezera. Ine mautumiki anga ine ndakhala ndili ndi kutsutsa pang'ono kwa osati kutsutsa koma kusamvetsetsana pang'ono chabe. Ndipo nthawi zambiri ine sindimakhala ndi malo akumbali a utumiki wanga monga abale ambiri ena kumunda ali nawo, monga ngati wayiresi ndi televizioni ndi magazini ndi zina zotero. Ndipo potero bwanji wina nganene kuti bale Branham adzakhala kuno, tsopano ine ndalengezedwa malo atatu sabata ino lero lokha. Malo atatu siyana-siyana. Woyamba kumusi ku Kentucky, achiwiri ku California, amene ine ndikuwadziwa. Ndipo palibe chimene iwe ungachite za izo, chifukwa ndilibe malo ena ovomerezeka olengezera. Chotero izo zimakhala ngati zondivuta. Ndipo eya, ngati pangakhale wina wake ochokera uko kuzungulira Madisonville, Kentucky kuno, ine ndinalengezedwa kuti ndikakhala kumusi kumeneko sabata yatha. Ndipo ine sindinadziwe kalikonse za izo. Ndipo ine ndinabwera ku nyumba ndipo iwo anali atalengeza izo. Ndipo mbale amene anachita zimenezo dzina lake Epilis. Kapena ine ndikukhulupirira limenelo linali dzina lake. Ndi chikhulupiriro chonse chabwino. Iye anachita zimenezo. Iye anandiyimbira foni ndipo anandifunsa ngati tingapite kumusiko kuti tikakhale mdalitso ndi kulandira mdalitso kuchokera kwa anthu ake. Ndipo iye anayimba foni. Ine ndinamuza iye kuti amufunse mbale mo. Chabwino ndiye ndimayenera ndizichokapo. Ndinamuza iye kuti ndimayenera kuti ndizinyamuka tsiku lomwero. Chabwino mbale mowa analephera kuti amudziwitsa aliyense. Ndipo pamene kapena kundidziwitsa ine kapena kumudziwitsa mkazi wanga. Chotero ine ndinali uko ku Idaho ndipo ndangobwerera kumene. Ndipo msonkhano unali uli mkati. Chotero ine ndinaona mkati mwa izo sangapange zokonzekera mu Louisiana pa zinthu zimene zikuchitika kuno. Chotero ine ndinangotenga zokonzekera zondekha kuti ndipange kukonzekera kwanga kwa misonkhano mpaka misonkhano yanga yakhala. Ine basi ndinakhala ngati sindikudziwa. Ndikuganiza kuti kuvomereza ndikwabwino kwa moyo. Kodi ino simukuganiza chomwecho? Ndakhala wochedwa chidwa kwambiri pa zinthu izi. ndikungo mulolera aliyense kulikonse kungozisiya izo zizipita mwachisawawa. Ndipo ndinapeza kuti izo zilibe phindu. Pakapita nthawi yayitali inu mumayika mukuyenera kukhala ndi dongosolo lina kwa izo. Ndipo tsopano ndikuyesera kupanga zokonzekera. Ndipo ine ndikawaona akazi a Arnold. Ine pali mwamuna muno mu Louisville amene wakhala wabwino kwambiri pamene ine ndinali ndi misonkhano kuno. Ndipo dzina lake ndi mʼbale Bargam. Ndipo iye ankafuna usiku umodzi kapena uwiri msonkhanowo. Ine ndimuona Teddy wake wang'ono. Ine ndikukhulupirira Teddy Arnold kwa kanthawi sabata ino. Ndiyeno loweruka ndila mulungu likubwera ali ngati ine ndingathe ambuye akalola. Ine ndikufuna ndikakhale ku Madisonville. Iwo anali ndi atumiki 25 sati kunja kumeneko. Onse aiwo adakhala pamenepo. Anabwera kuchokera modzi anali mairo 6,700. Chabwino panalibe aliyense kumeneko. Chotero kunalibe kumeneko. Ndipo silinali vuto langa. Koma ine basi. Koma basi kudzera mukusamvetsetsana kapena kunyaranyaza kumuimbira iye. Ndipo ine ndiyesetsa kukakhala kumeneko sabata ya mawa. Ambuya akalola. Ndiyeno pa 5 mpaka 6 ine ndidzakhala ku Brooklyn, New York. Ndiyeno kuyambira pamenepo mpaka pa 14, 15 ndi 16 ku Parkersburg, West Virginia. Ndinangopanga kukonzekera kuwiri kumeneko usiku watha ndi mawauno. Tsopano Charlotte, South Carolina wangu wakhala pa mndandanda. Koma ine sindikudziwa. Kenako maholiday akubwera. Kenako ife tidzapita kugombera kumadzulo kumene iwo akukonza msonkhano wa muholo yayikulu. Tsopano iyi ndi misonkhano yayingʼono monga kumasukulu apamwamba ndi zinthu monga zimenezo. Umodzi wa uko kugombera kumadzulo udzakhala mizinda iwiri, msonkhano wa munzinda wophatikizana wa Oakland ndi San Francisco. Ndipo kenako nthumwi za ku Phoenix pokhala kuti mʼbale Roberts sangakhale kumeneko chaka chino. Ine ndikuyenera kukakhala ngati ndatenga malo ake uko ku Phoenix mu msonkhano wonse wa chigawo cha Maricopa. Ndiko kuyesetsa kwa mgwirizano. Ndipo muzindipempherera ine chifukwa ine ndikuwasowa iwo. Ndipo ndikuzindikira kuti nthawi iliyonse chikhulupiriro chikadzika chokha ndiyerekeza amatembenuzira mfuti iliyonse mu gehena pa izo. Monga choncho inu mwaona, chotero izo zimapanga izo kukhala zovuta kwambiri. Chotero mawauno kuti ndipempherere wodwala. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge ena ama wa Mulungu amuyaya. Ndikuyankhula mphindi pang'ono chabe kuchokera mʼmalemba. Ndipo kenako tidzakhala ndi pemphero la wodwala. Oo, momwe ine ndimakondera kuyankhula za iye. Sichoncho inu, ine ndimangokonda kuyankhula za iye. Tsopano ine ndikufuna kuti ndiwerenge kuchokera mu Baibulo mafumu achiwiri mutu wa 2 ndi ime ya 12 gawo la iyo. Ndipo Eliya anaziona izo ndipo anafuula, atate anga magaleta a Israeli ndi apa kavalo ake. Ndipo tsopano mwanjira ya mutu kapena phunziro, ine ndikufuna kuti ndiyankhule pa mwinjiro wosiyiridwa. Chotero Ambuye aunjizere madalitso ake pamene ife tikuyankhula kwa inu mawauno. Ndipo inu mukhale mupemphero chifukwa cha ife. Pa nthawi imeneyi ya ulamuliro wa Israeli mʼdzikolo, Israeli linali fuko. Ndipo ilo linali fuko la mphamvu. Ndipo iyo inali nthawi ya mtendere pakati pa gawo la nkhondo la ilo. Koma mugawo la uzimu la ilo, iyo inali ngati nthawi ya zakutsanzira. Ndipo ngati tingayang'ane mʼmbuyo ku chipangano chakale, ife nthawi zonse tikhoza kupeza zitsanzo za chimene chikuchitika lero. Nthawi zonse mu Baibulo, zinthu zimene zilipo tsopano zimangokhala zoyimiridwa chabe za zimene zinali pachiyambi. Tsopano buku la Genesis limatulutsa chilichonse chimene chilipo mʼdziko lero. Palibe kalikonse mʼdziko koma kamene sikanayambe mu Genesis, pakuti icho ndi chiyambi. Mʼmenemo munayambika lingaliro lililonse. Mu Genesis munayambitsa chilichonse chimene chinayamba. Ndipo mpingo woona unayambira mu Genesis. Ndipo wokhulupirira wabodza anayambira mu Genesis. Ndipo kusanjanitsika kunayambira mu Genesis. Genesis anali chiyambi. Ndipo tsopano mulamuliro wa Eliya kapena ulendo wa Eliya pano pa dziko lapansi amene anali mneneri wa Mulungu wa olalo. Ndipo Mulungu sanadzisiye yekha pa dziko lapansi wopanda mboni. Mulungu akhala nthawi zonse kwina kwake malo ena amakhala ndi munthu amene iye amatha kuyika manja ake ndipo amatha kuyima ngati mboni. Chotero ngati iye anachita zimenezo kuyambira ku Genesis pachiyambi ndithu pena pake Mulungu ali naye munthu amene iye akhoza kuyikapo dzanja lake pa iye tsopano. Pakuti iye ndi woposa munthu mmodzi tsopano. Iye ali ndi amuna ambiri amene iye akhoza kuyikapo dzanja lake chifukwa ife tikubwera ku nthawi yosonkhanitsa, nthawi yokolola. Genesis inali kudzala kwa mbewu. Ndipo zaka 6,000 izi zakhala kukhwima kwa zokolola. Ndipo tsopano mbewuyo yasanduka mbewu yoyokha. Iyo yabwerera kuduwa. Ndipo kuchokera paduwa kupita ku chipatso. Ndipo ndi nthawi yosonkhanitsa tsopano, nthawi yokolola. Zinthu zazikulu zonse zimene zinayamba. Mpingoona amene unayamba mu Genesis wafika ku nthawi ya chipatso, chipatso cha mzimu. Ndipo wotsutsa Khristu amene anayamba mu Genesis watsikira ku chipatso chake. Ndipo ife tili basi mu nthawi yotsekera ya nyengo yonse ya dziko lino. Ya munthu wachivundi. Ndipo ndife ndi nthawi yayikulu imene aliyense kapena aliyense pa usinkhu uliyonse anayamba wakhalapo. Ndi nthawi ino. Ndi nthawi yogwedeza. Ndi nthawi yovuta kwa otchimwa. Koma ndi nthawi yabwino kwa Akhristu. Chifukwa ife tikudziwa kuti ife tikunyamula kapena tikusonkhanitsa kuyesetsa kwa kung'ono kotsiriza pamodzi kuti tizipita kwathu ndi kukakomana ndi Ambuye. Tsopano anthu lero pamene mukuyang'ana pozungulira ndi kuona vuto lalikulu ndi kupanikizika kumene kwayang'anizana ndi fukoli kumene masiku angapo apitawo ine ndimayankhula ndi wina wake anali mmodzi wa olondera awa amene amayang'anira. Ndipo iwo anati, "Mbale Branham, ife tangouzidwa ndi boma kuti tisamauzenso anthu kuti azigona pansi pa kutali ndi zenera pansi ngati bomba liphulika. Kapena osapita ku chipinda cha pansi chifukwa bomba latsopano ili akhoza kulongolera pa wayiresi kuchokera ku Moscow kupita ku 4th Street mu Louisville ndi kukaphulitsa pa nsewu. Kuombera iwo, ilo lili ndi phula zinthu mkati mwake mabomba. Ndipo izo zimatengera ilo masauzandi ochuluka kwambiri. Masauzandi ochuluka kwambiri. Molondoleredwa ndi nyenyezi ndi zopimira. Ndi kudzatigwetsera ilo ndiendende pa 4th Street mu Louisville kuchokera ku Moscow, Russia. Ndipo pamene ilo lingagunde kumeneko samaswa kugwiritsa ntchito ndege kapena kalikonse. Amangolinyamula ilo mwachangu apa. Ndipo ilo lidzatera kumeneko. Ndipo ilo lidzaphulitsa nthaka ya mderalo. Kuya kwa mapazi 100 ndi 75 kwa 15 square miles kumene ilo likupita. 15 square miles. Alibe choti nkuchita koma kukonzekera kukwera kupita mwamba. Ndi chinthu chokha choti muchite pamene nthawi zimenezo zifika. Tango ganizani iyo akhoza kuombera 50 a iwo kapena 100 a iwo pa nthawi imodzi. Ngati iwo atafuna kutero, zonse zimakhala zitatha mkati mwadanga. Ine ndikukhulupirira ndi maminiti 60 kapena 80 kapena china chake kapena masekondi kani kuchokera uko kufika kuno mpaka kuchionongeko chonse cha chinthu chonsecho kukhoza kuchitika. Sipangakhale chilichonse chotsalira pakati pa Louisville ndi Henryville ndi pakati pa Louisville ndi Budstown kapena kumusi uko. Koma dzenje limodzi munthaka ndi mulu wa fumbi uli mmenemo. Ndizo zonse zimene zingatsalire pambali pa madera amene ilo lingapiteko. Ndi kukaotcha kwa mayirosi ndi mayirosi ndi mayirosi kupitirira pamenepo. Ndipo pamene lina likugwera pamenepo, lina likugwera kwina kwake kukakomana nalo ilo. Ndine wokondwa kwambiri kuti tili ndi pothawirapo. Dzina la Ambuye ndi linga lolimba. Wolungama amathamangira kwa ilo ndipo amapulumuka. Zilibe kanthu ndi mabomba angati kapena zingati china chilichonsecho timakhala otetezeka kumeneko. Chotero dziko ndi wochimwa posakhala ndipo thawirapo apa kapena malo otetezeka awa ndi nthawi yogwedeza. Ine ndikukhulupirira ndikanapanda kukhala mkhristu, ine ndikanapenga poganizira chimene chingachitike nthawi iliyonse. Ndipo ndi nyumba yodzaza, ndi ana ang'ono, ndi chilichonse, ine sindikanadziwa choti ndichite. Koma ndine wokondwa kwambiri kuti ndikhoza kuyima mnyumba mwanga ndikuwadziwitsa iwo pothawirapo pamene palibe bomba limene lingakhudzepo kapena china chilichonse pansi pa mapiko oteteza a Ambuye Yesu. Wosati ndi mphamvu, wosati ndi nyonga, koma mwa mzimu wanga, atero Yehova. Mukuona ndicho chitetezero chathu. Ndipo ndi nthawi yayikulu bwanji ya ulemerero imene iyo ili kudziwa kuti tchimo lonse ndi zovutika ndi mayesero a moyo posachedwa pa zidzatha. Izo zonse zidzatha limodzi la masiku awa, ndipo ife tidzapita kwathu kukakhala ndi Ambuye. Tsopano chimene chatsalira ndi nthawi yolalikira uthenga ndi kubweretsa mu nsanja yayikulu iyi ochuluka, ochuluka monga momwe tingathere. Ndiyeno pamene tikuona kachitidwe kaphunziro lathu lero la Eliya mu ulamuliro wake iye kapena ulendo wake pa dziko lapansi bwanji. Iye anali mwamuna wamkulu wamphamvu. Mulungu ankamugwiritsa iye ntchito mwanjira za mphamvu ndi mphamvu zazikulu. Ndipo ife tikupeza kuti mu nthawi iyi panali gulu la otsanzira amene ankayesera kumutsanzira Eliya, amene ankayesetsa kuchita zinthu zomwezo zimene Eliya ankachita. Ndipo chotero ife tikupeza chinthu chomwecho lero, kutsanzira kwa Chikhristu. Anthu amene amayesetsa kumachita ngati Akhristu, amene amayesetsa kudzipanga okha Akhristu. Inu simungakhoze kuchita zimenezo. Mulungu ayenera kuchita zimenezo. Iye ndi mmodzi yekhayo amene angathe kuchita zimenezo. Chotero iwo anapanga sukulu, ndipo anaitcha iyo sukulu ya aneneri. Ndipo iwo onse anapita ku sukulu ya aneneri. Ndipo iwo anakawaphunzitsako iwo. Ndipo ine ndikhoza kulingalira lalikonsewo ku mtunda uko atavala mtundu omwewo wa chikhotho chimene Eliya ankavala. Ine ndikukhoza kulingalira akuyesetsa kuti amutsanzire iye pali ulake momwe iye ankayankhulira, ndi momwe iye ankadzionetsera yekha aliyense kumayesetsa kuchita chinthu chomwecho, chifukwa Eliya anali munthu wamkulu wogwiritsidwa ntchito ndi Mulungu. Ndipo ife tikupeza chinthu chomwecho lero. Ine ndimamvetsera kuwulutsa pa wayiresi osati kale kwambiri, iwo ali ndi Billy Graham konsekonse mdziko muno. Kuyambira pamene Billy anali mu Louisville, aliyense kumayesetsa kutsanzira chinthu chomwecho pafupifupi kupesa tsetse lawo mofanana. Ndikuvala chinthu chomwecho, ndiliula mtundu omwewo, ndi zina zotero. Koma inu simungakhoze kuchita zimenezo. Inu mukuyenera kukhala chimene inu muli ndi chimene Mulungu anakupangani inu kuti mukhale uko nkulondola. Ndipo chotero ife tikupeza momwe izo mwina mwake masiku amenewo chinthu chomwecho chinachitika. Tsopano Mulungu poona, pooneratu kuti masiku a Eliya anali owerengeka, kuti anali ndi nthawi yayitali kuti akhale pa dziko lapansi monga momwe aliyense wakhalira. Chotero iye anali wakuti akhale ndi wolowa mʼmalo mwa Eliya. Ndipo pamene iye anatero, Mulungu anamuyitana munthu uyu. Iye sanali mu seminare pamene iye ankamuyitana iye. Iye anali akulima mʼmunda ndi goli la ng'ombe, akuchita utumiki kapena kusamalira amayi ndi abambo ake. Ndipo Mulungu anamuyitana iye kuti adzakhale wolowa mʼmalo mwa Elisha kapena Eliya. Mwina mwake ambiri pa sukulupo ankaganiza ndithudi kuti adzakhala wolowa mʼmalo mwake, iwo akanadzavala mwinjiro wake iye akadzangothana nawo iwo. Koma Mulungu amachita kuyitanako, Mulungu amachita kusankhako, Mulungu amachita kusankha, Mulungu amachita kuyika mudongosoloko. Mulungu anayika mu mpingo ena atumwi, ena aneneri, ena aphunzitsi, ena avangeri ndi azibusa. Mulungu amachita zimenezo iye mwini. Sitingathe kupangitsa tsitsi limodzi kukhala lakuda kapena loyera. Ndiponso ife sitingathe kuonjezera kanthu kamodzi pa thundu lathu potenga lingaliro. Mulungu muchisomo chake chopanda malire ndi mwakusankha kwake ndi kudziratu kwake anaziyika zinthu izi mudongosolo, ndipo gudumu lililonse limagwira ntchito bwino basi. Ine ndikuzikonda zimenezo. Ine ndingakhale munthu wokhumudwitsidwa mawa uno ngati ine ndikanati ndisamakhulupirire mukusankha ndi kuyitana kwa Mulungu, ngati ndinamaganiza kuti dziko lino linasiyidwira kumathero ake ndi mphamvu za munthu ndi nzeru za munthu ndipa zazikulu zinayi ndi AUN, ndipo amene samatchula nkomwe dzina la Mulungu. ine ndingakhale munthu wokhumudwitsidwa koma sindikuyang'ana izo ngati zotsatira zake. Ine ndimayang'ana pansi masambabu khulakale ili apa mmene Mulungu anazilemba izo ndipo chilichonse chidzabwera ndendende basi momwe iye ananenera izo ndipo ndizo zonse. Chotero chinthu chokha choti ine ndizichita sikugwirizana ndi iwo koma kugwirizana ndi Calvary, kugwirizana ndi Mulungu, kugwirizana ndi mawu ake, kumakhala mu mawu ake. Zilibe kanthu momwe izo zikuonekera ngati izo zikhala choncho. Izo zikhala momwe Mulungu akufunira kuti izo zikhalire. Izo sizingakhale china chilichonsecho pakuti iye pokhala wopanda malire ankadziwa mathero kuchokera kuchiyambi. Ndipo iye amapangitsa chilichonse kubwera kumatamando ake. Kukulondola zinthu zonse zikuyenera kugwirira ntchito limodzi, chilichonse chikuyenera kuwumbika mpaka kukafika pamalo ake. Mayi, ngati izo sizingapange kulimba mtima mwa Mkhristu, palibe chimene chingasokonezeke. Pambuyo pake sinkhondo yathu ndi yake, sinzeru zathu ndi zake. Chinthu chimodzi chokhacho chimene ife tinkayenera kuchita ndi kuyika chikhulupiriro chathu ndi chidaliro pamenepo ndi kukhala chete ndi kumaona ulemerero wa Mulungu. Maona momwe iwo amasunthira mozungulira kupita kumalo ake ndipo gudumu lililonse kumayenda iwo akhoza kumwazikana mbali ndi mbali koma iwo adzasunthira kumene mpaka kumalo ake oyenera pamene Mulungu ayankhula mawu. Iye anadziwa mapeto kuchokera kuchiyambi. Iye ankadziwa kuti adzasankha. Iye ankadziwa kuti Elisha akanadzalenga malo a Eliya dziko lisanawumbidwe mkomwe. Chilichonse chikuyenera kugwira ntchito ndiyendeyende molondola. Ndipo ife timakhala ndi nkhawa ndi okondedwa athu ndi zina zotero. Kodi iwo adzalowa mayina awo ngati iwo analembedwa mu bukhu la moyo la mwana wangosa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe? Iwo adzagwira ntchito yobwera pamenepo. Ndicho chinthu chokhacho chimene iye angachite. Ife timachitira umboni ndi kuwalitsa kuwala. Mulungu amachita ndi mmodzi amene amakubweretsa iko kwa iwo. Tsopano zindikirani mwa Eliya ndiye. Iye adaponyera mwinjiro wake pa iye ndipo anawesa iwo pa iye. Mwakuyankhula kwina Eliya mneneri amene anali ndi chovala cha Mulungu pa mapewa ake, iye anatsika ndipo anadzachika icho pa Elisha mlimiyo kutaone ngati icho chingamukwane iye. Ndipo zinatengera pafupifupi zaka 10 kuti asinthidwe kuti akwanire mu chovala chimenecho. Ndipo mukudziwa Mulungu nthawi zambiri amatiyika mu sitolo ndi kumatikonza ife. Tsopano iye sanasinthe mwinjiro wake kuti umukwane Elisha. Iye anamulamulira Elisha kuti akwane mu mwinjirowo. Ndipo ndicho chimene iye akuchita lero. Iye amatisintha ife kuti tikwaniremo mu mwinjirowo osati mwinjiroyo itikwane ife. Nthawi zina timafuna kuti mwinjirowo utikwane koma sitingathe kuchita zimenezo. Inu mukuyenera kulola kusinthidwa inu eni ku mwinjirowo. Ndi mwinjiro wa Mulungu ndipo iye anawupanga iwo wangwiro. Ndipo ife tili iye akuyenera kutibweretsa ife mu gawo limenelo kuti awupange mwinjirowo utikwane ife. Chotero ife sitingakhale angwiro tokha. Ife tikudziwa kuti sitingathe. Palibe njira yoti ife tingakhale. Ndipo komabe iye ananena kuti ife tikhale. Chotero koma chimene iye anachita, iye anapanga chitetezero kwa ife Ambuye Yesu Khristu ndi chilungamo chake. Ndiko kumene ungwiro umachokerako zakusalabatira chiyero chathu chomwe chimene ife tilibe mkomwe. Ndi malingaliro athu omwe amene sakuyenera kukhalapo. Koma ife timapumula mwa ulemu pa ntchito yomalizidwa ya Ambuye Yesu. Mulungu anamutumiza iye pa dziko lapansi. Ndipo munali mwa iye mmene ife timapumulamo. Zindikirani zaka zonsezi monga momwe ife tikudziwira, iye anangokhala ndi ubatizo umodzi uwo wa mwinjiro ukupita pa iye. Koma kudutsa mzakazi Mulungu anali adawumba khalidwe la munthuyo kufika pamalo akuti adatha kuyitanidwa kuti akanadzakwanira mu mwinjiro ndi kudzakhala mtumiki wa Ambuye. Ndiyeno pamene Eliya anadutsa ndi kudzaponyera icho pa iye ndipo iwo ananyamuka kumapita ku Giligala ndi malo ena ambiri amene iwo anapitako mpaka ku sukulu ya aneneri pa ulendo wawo akuyenda mopitirira. Ndipo potsiriza Eliya ankayesetsa kuti amupangitse Elisha kuti abwerere mbuyo Kudinu munazindikira zimenezo Yese takuti amupangitse iye kudabwerere mbuyo Anati ine abo ayi mwina mwake nseu ndiwo tetsereka pang'ono kwa iwe mwana Mwina mwake ndiwo babatiza pang'ono kuti iwe uyendemo Inu mukudziwa kumene kunali Eliya kunali kuongoka Ndipo kuli konse kumene wantchito woona wa Mulungu amalalikira kwa utenga umakhala utenga woongoka wosayipitsidwa kumene iwo ukulalikidwako Bwanji tsiku lina iye anapita uko ku sukulu ya aneneri kuti akawachezere iwo ndipo iwo anamupempha iye kuti azipita iwo anati ndizolunjika kwambiri pano kwa ife chimene ife tikusowa lero ndikulalikira kwina kolunjika kulalikira kwa utenga kumene kudzalekanitse tirigu kwa mangusu kapena chabwino kwa choipa kupangitsa chimene chili choona choona ndipo chimene chili cholakwika ndi cholakwika Anthu onsewa ndizo wachitikira zawo ndizo nse zimene iwo anali iwo anapita kuti akapeza china chake choti adye ndipo mmodzi wa iwo anapeza mphesa zakuthengo ndipo anatolera zipuzi zina zakuthengo ndipo anaphika imfa ina mu mphika wawo wachipembedzo ndipo chinthu choyamba ino mukudziwa iwo anafuula muli imfa mu mphikamu koma Eliya ndi magawo awiri ankadziwa choti achite Torelo iye anayika ufa wodzaza dzanja mu mphikamo anati tsopano tiyeni mukadye izo mwakuyankhula kwina iwo lero choyimira ine ndikhoza kuganiza kuti ife tili ndi a Methodist ambiri a Baptist a Presbyteria a Chirutera a Chipentecost ndi china chilichonse zonse zidasakanizidwa pamodzi ndipo wina kumamenyana ndi nzake ndipo ife sitikusowa kuti tichichotse chinthu chonsecho ndikuthana nacho icho ife tikusowa ufa wina wodzaza mdzanja kusunga mpingo omwewo ufawo unali wochokera mnyumba ya sukulu kumeneko imene inali nsembe ya ufa imene anthu ankabweretsa ndi zipatso zoyambirira zazokolola zimene zinaperekedwa ndi mano ena ake amene anapangitsa njereri yonse ya ufa kukhala yofanana ndipo kenako pamene ufa uwu pokhala wofanana unali choyimira cha Khristu ufa ndi moyo ndipo pamene choyimira cha Khristu ufawo pokhala woperekedwa mofanana Kutanthauza Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndipo ufa munsembe ya ufa ndipo pamene iwo anayeka ufa umenemo kumuyika Khristu mu imfa zinabweretsa moyo ndicho chimene chimapangitsa kusemphana maonekedwe athu akufa mukusemphana kwathu mikangano yathu yachipembedzo ndi chilichonse ngati titangomubweretsa Khristu mu zimenezo izo zingasinthe imfa ndipo nkutilekanitsa kukalowa mu moyo ngati titangochita zimenezo alipo a Baptist 19 milioni mu America alipo a Methodist 13 milioni mu America alipo a Chirutera 11 milioni mu America ndiponso a Presbyteria 10 milioni mu America ndipo Mulungu amangodziwa ndi akatolika angati amene amaposa chipembedzo chilichonse koma muzonsezo kodi ife tikusowa chiyani ufa wodzaza mdzanja ife tikuyenera kubweretsa moyo kumpingo ndipo Khristu ndi moyo iye anabwera kuti adzatibweretsere ife moyo chotero iwo anali ndi mikangano yawo ndi masukulu awo ndi zawo za theology ndi zina zotero ndipo kenako Eliya anamuza Elisha kuti bwino bwerere mbuyo chifukwa njirayi ikhoza kukhala yovutirapo pang'ono koma munthu wa Mulungu amene anakomanapo nazo izo kapena anaponyerera paphewa pake mwinjiro wa chilungamo cha Mulungu ndi mphamvu sizobweka kwambiri kumubwenza mbuyo pamene ine ndinawamva abusa akunena mawu uno kuti athu ambiri akukhumudwitsidwa chimene ife tikusowa mbale ndi kulimba mtima chimene ife tikusowa ndi kulimbikitsidwa zoona zimenezo mayesero akhoza kubwera sitinalonjezedwe kuti tidzatetezedwa kwa iwo koma iye adzapereka chisomo kuti tidzadutse mwa iwo ngati phiriro lili lalitali kwambiri kuti tilidumbe lakuya kwambiri kuti tipite pansi pake lotambalala kwambiri kuti tipite molizungulira ilo iye adzapereka chisomo kuti mudutsemo zoona zimenezo musadandaule basi koma muyike maso anu pa Khristu pakuti iye ndi mmodzi yekhayo amene angathe kutidutsitsa ife Sobano ife tikuwaona iwo pamene iwo akuenda akubera ku sukulu ndipo iye anati iwe khala pano tsopano ukhale pano ndipo ukhale pansi ndikukhala mphunzitsi wabwino wa theology ndi zina zotero ndipo mwina mwake tsiku lina udzakhoza kukhala woyang'anira koleji kuno koma ine ndikuyenera kuti ndipite kumunsi patsogolo pang'ono kodi inu mungalingalire munthu wa mulungu kumakhutitsidwa kuti akhale woyang'anira koleji pamene mphamvu ya mulungu inali pafupi ndi pamene iye anali atayima ayi bwana iye anati pali ambuye ndipo pali moyo wako ine sindikusiya iwe ine ndikuzikonda zimenezo kukhala ndi chimenecho zilibe kanthu ngakhale wokhumudwa bwanji ngakhale zitakhala kuti zikuchokera kwa amayi anu abambo anu kapena kwa abusa anu mukhale ndi iye iwo anapita mpaka ku Yorodani iwo anakawoloka ndipo Eliya anati tsopano kodi iwe ukufuna kuti ndikuchitire chiyani iye anati magawo awiri a mzimu wanu abwere pa ine iye ankadziwa kuti iye anali ndi ntchito yoti achite iye anati magawo awiri osati chongo ndichitikira chabwino chofunda osati kugwirana chiyanza kwabwino kokha kapena chiyanjano chabwino ndi mpingo onse koma chimene ndikufuna ndi magawo awiri a chimene chili chabwino kwambiri tsopano ine ndikukuzani inu pamene mulungu amuyika munthu kuntchito ya mdziko iye akuyenera kukhala ndi china chake chabwinoko kuposa chimene dziko lili nacho iye akuyenera kukhala ndi china chake chabwinoko kuposa chimene mpingo uli nacho iye akuyenera kutsatira magawo awiri ndipo ngati inayamba yakhalapo nthawi imene magawo awiri akufunika ndi lero mumadera a anthu china chake chabwinoko china chake chapamwamba ine sindingathe ndikuganiza kuti nyemba ndi sima ndi zabwino kwambiri koma nthawi zina ndimayenera kufikira pamwamba pang'ono ndipo ife timachita zimenezo tikuyenera kutero tikuyenera kuti tizipitirira kumakwera Israeli anali kuti akubwerera mbuyo ngati iye akanamapitiriza kukhala pa nthaka yomweyo iye akuyenera kumasunthabe kapena kubwerera mbuyo ndipo umo ndi momwe mpingo ulili chotero pamene iwo ankapita sizinali koma maminiti pang'ono mpaka iye anati iwe wapempha chinthu chachikulu koma komabe ngati iwe udzandiona ine pamene ndizidzapita udzakhoza kulandira chimene wapemphacho tsopano icho chikuyenera kukhala umodzi wa cholinga mwamtima umodzi umodzi wa diso kusunga diso lako pa lonjezo ngati inu mukudwala mawa uno ngati inu mukusautsika pali lonjezo limodzi lalikulu osati mwa Eliya koma mwa mulungu iye mwini ngati inu mungakhulupirire pamene inu mupemphera mukhulupirire kuti inu mulandira chimene inu mwapempha ndipo inu mulandira icho zilibe kanthu chimene dokotala akunena mochuluka momwe ichi chikupitira kapena icho chikupitira mukhale mmodzi pa lonjezo Eliya anamupatsa iye ntchito ngati iwe udzandiona ine pamene ine ndizidzapita izo zidzabwera pa iwe ndi limenelo lonjezo ngati inu mungakhulupirire zinthu zonse ndizotheka kwa iwo amene akhulupirira nthawi zina ndimadziyang'ana ndekha ndipo ndimaganiza ndakhala nsomba yopanda minga mmoyo wanga ine ndadikirira ndipo ndaphonya masauzande a miyoyo yambiri kulowa mu ufumu chifukwa ndimadikirira ndikuti mulungu ndinkadalira kwambiri pa mphatso ya uzimu ndikumati ambuye ngati inu mungandionetse ine ngati inu mungandipatse ine masomphenya achoti ndichite ndipo mulungu nkupereka masomphenyawo ndiye ine nkutembenuka ndikumulola wina wake kuti andiyankhule ine kulowa mu china chakenso ndipo ine sindinafike pamalowo panobe mpaka ine monga ine ndachitira pa nthawi ino kuti ine ndikumverera kuti ndi chikhulupiriro kuti ife tikuyenera kutulukira kunja uko chifukwa ndi lonjezo ndi zinthu zimene iye wazichita ndi machiritso amene iye wachita ndizozizwitsa mochuluka wabwera pansi ndipo anajambulidwa chithunzi chake pambali pa ife ndi zina zotero zimene sizinadziwikepo chiyambire dziko lapansi ndiyeno nkuyimirira pamenepo ngati nsomba mpaka zimandilangitsa ine kukhumudwa ndi ine mwini ndi nthawi yoti muyang'ane palonjezo ndipo ndicho chimene mwachisomo cha mulungu ine ndikulinga kuti ndichite ndipo ine ndikuzindikira kuti ngerekeza aliyense wakugehena aombera icho koma mwachisomo cha mulungu ndikulinga kuyika diso langa palonjezolo Elisha anati ngati iwe kapena Eliya anati ngati iwe udzandiona pamene ndizidzapita iwe udzapeza chimene wachipempha kukonkulondola
Inu mugenera kuhika disolanu pazimenezo. Kuyangana lonjezolo. Monga bwanji ngati ena asukulu. Ngati adabwerera ndikuti hei anyamata. Ndikuchita bwanji tsopano. Ndikutsatira kumbuyo komwe kamneneri. Iye akanalephera mwina mwake. Koma iye sana samare chimene sukuluyo inkaganiza. Kapena chimene aziphunzitsi onse ankaganiza. Iye sana samare chimene oyandikana nawo ankaganiza. Kapena nyumba, kapena amene ankamuyang'ana iye. Iye anayikabe chikhulupiriro chake mulonjezolo. Chimene ife tikusowa lero ndi chikhulupiriro mulonjezo la Mulungu. Ndipo osakhala ndi chidwi kuchimene uyu akunena kapena uyu akunena. Monga mbale ananena mtumiki anali ndi atsikana awiri amene anali osayankhula. Ndipo kutsutsa pa machiritso a uzimu kumati anawo sangathe kuchiritsidwa. Musapereke chidwi kwa wotsutsa. Mwika chikhulupiriro chanu palonjezo. Mulungu ananena choncho. Pemphero la chikhulupiriro lidzapulumutsa odwala. Ndipo Mulungu adzawaukitsa iwo. Ngati iye angathe kumupangitsa mmodzi wogontha kuti adzimva, iye akhoza kumupangitsa wina wogontha kuti adzimva. Ife tikudziwa mwa zitsimikizo zosalephera kuti iye amachita zimenezo. Tikhazikitse chikhulupiriro chathu palonjezolo. Maso athu amodzi, makutu athu amodzi, mitima yathu imodzi. Ndipo chinthu chimodzi pa Yesu Khristu. Ndipo iye ndiwokhoza kuchita chimene iye walonjeza. Oh, pamene ife tiganiza za zimenezo, izo zimasintha chochitika chonse pamene ife tipeza izo. Mulungu anapanga lonjezo. Mulungu anali mmodzi amene ananena izo. Tsopano apa panali woyimira Mulungu ananena izo. Ndipo tsopano Mulungu mwina make wanena izo. Ndiye ife tingachite chiyani? Alibe koma kuyika malingaliro athu pa izo. Anati, ngati iwe udzandiona ine ndikupita, iwe ukhoza kudzakhala nalo lonjezolo. Elisha anayika maso ake pa Eliya. Zinalibe kanthu zimene zimafula kuchokera mbali zonse, zimene zimachitika mbali zonse, zimene zinkachitika izo zisanachitike, iye samangana nkomwe pa zimenezo. Iye anayika maso ake pa lonjezolo. Ndi zimenezotu. Maso anu pa lonjezo. Ine ndikuganiza za dona yemwe tinamuchezera usiku wina mlongo sawa. Ndipo dokotala akumuza iye momwe iye anali atayipira. Ndipo ine sindinamuuze konse iye ndinamuuza wokondedwa wake. Ndi momwe zinalili zosatheka kuti iye achire konse. Tsopano mbale mpongozi wake anandifunsa ine za izo. Ine ndinati ngati iye angayike maso ake pa lonjezolo. Zilibe kanthu chimene chingachitike. Mwike maso anu pa lonjezo. Masabata pang'ono apitawo mlongo udu kuno ndi mbale udu. Anzanga awiri apa mtima athu kuno kuchalichi. Ine tinali ku Michigan ndi azinzanga Leo ndi Jean. Ife tinali titachoka ku msonkhano wa ku Chicago ndipo tinapita ndi ena a anthu awo ku kwa masiku awiri kupita kukasaka mphalapala ndi mauta ndi mivi. Ndipo ndili pa njira ndikubwerera mkazi wanga anali atandipeza ine. Ndipo iye anati muwapempherere amayi awo akazi audu kansa yajankhope yawo. Ndipo anati ine sindinamuonepo mlongo udu atadzidzimuka chotero. Iye akulira. Mlongo udu nthawi zonse wakhala ngwazi yachikhulupiriro kuyambira pamene Mulungu anamuchiritsa mnyamata wake mwendo olumala ndi kumuchiritsa iye TB ndi zina zotero. Koma iye anali atasiya kumeneko kuchipinda usiku umenewo. Ife tinapemphera akubwera akazi audu anati Mbale Branham ife tipitako. Ndipo ife tinapita kwa amayi ake amene anali mu Louisville. Ndipo iye anali ndi kansa pambali ya mphuno yake. Ndipo dokotala anali atayigwiragwira iyo anayimwaza iyo mpaka panango okhala kuzungulira mbali mwa mphuno yake. Ndipo mwamba basi pafupifupi 8 ya inchi kuchokera pa diso lake. Basi fupa la pamenepo inadya iyo mwansanga momwe iyo ikanatha kudyera. Tinalowa mchipindamo ndipo ine ndinagwada pansi. Ine ndinati ndikufuna kuyankhulana naye yekha. Ndipo ine ndinalowa mchipindamo kukapemphera ndi mkaziyo. Ndipo ndili mchipindamo ndinaganiza, oh Mulungu, ngati inu mutangondionetsa ine masomphenya achimene chiti chichitike kwa mkaziyu. Bambo ndi mayiudu atakhala panja akuyembekezera kuti aone chimene masomphenyawo akanati anene. Koma pamene ine ndinali pamenepo ine ndinatsutsidwa. Ndinatsutsidwa podikira masomphenya. Zinkaoneka ngati china chake chinalozera mbuyo sikunali kuitana. Kodi iwe ukufuna masomphenya pamene lonjezo lanenedwa kale? Chotero ndinagwada pansi ndipo ndinapemphera. Ndipo pamene ndimapemphera china chake chinangozikika mkati chikhulupiriro cha lonjezo. Ndinabwerera panja ndipo akazi audu pamene ine ndinawawuza iwo za izo, iwo anati, kodi inu munaona chilichonse mʼbale Branham? Ine ndinati ine sindinaone kwenikweni chilichonse, koma ine ndinamvelera china chake chimene chinandiuza ine kuti lonjezo lake linaliona, ndipo iye achita izo. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti iye achita izo. Ndipo mumaola osakepera 24 mapeto a kansa imeneyo anayamba kusweka, ndipo khungu linabwera pa iyo. Kansa sikhala ndi chikhadabo monga inu mukudziwira, kukhapokha ngati iyo yafa. Chotero apo icho chinali tsopano, ndipo mkaziyo wachiritsidwa ndipali kwawo. Ndi Khristu wodabwitsa bwanji poyika maso athu pa lonjezo. Mulungu ananena chomwecho. Koma pamene ife tipempheleredwa nthawi zina timanyamuka ndi kukati chabwino, izo sizinachitike nthawi yomweyo. Chotero mwina mwake kuli bwino ife tibwerere kachiwiri. Oh, ayi, muyike diso lanu pa lonjezo. Mulungu anena chomwecho, izo zikukhazikitsa izo. Ndizo zonse, ngati Mulungu anena chomwecho, Mulungu ndi wokhoza kusunga lonjezo lake. Kapena iye sakanati achite zimenezo. Abrahamu anadzitcha zinthu zimenezo zimene kunalibeko ngati kuti zinalipo. Ndipo kwa zaka 25 anayima pa zosathekazo chifukwa iye ankawerengera kuti Mulungu anali wokhoza kuchita chimene iye analonjeza. Amen. Ndipo ife ndi ana Abrahamu mwachikhulupiriro. Ndithudi Eliya anayika maso ake pa kapena Elisha pa Eliya. Ndipo pamene iwo ankapita, ndipo patapita kanthawi, galeta linabwera ndipo linawalekanitsa iwo mmodzi kumbali ina ndi wina. Ndipo kenako ilo linamunyamula Eliya pa iye anabwera pa galeta ndipo anapita mwamba. Ndipo anachotsa mwinjiro wake pa phewa lake ndipo anauponya kwa Elisha. Chifukwa Elisha anali atakulira mmenemo, inu mukudziwa. Chotero iwo unamukwana iye moyenera. Ndipo inu mukhoza kulingalira. Oh, ine ndikufuna inu mundipatse ine cheru chanu chosagawanika pamene ine ndikumvelera kukhosi kwanga kukuyabwa. Ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake. Kodi mungalingalire mmene Elisha anamvelera pamene ananyamula mwinjiro uwu nkudzawuyika iwo papewa pake? Oh, ndikumvelera kotani. Ine sindikutanthauza izi kuti zikhale za ineyo. Koma pafupifupi zaka 10 zapitazo kudzekera pagwa pano, ine ndinalalikira pa ulaliki Davide wankhondo ali ndi legeni mʼdzanja lake ndipo Goliati ali patsogolo pake. Masiku amenewo kunalibe misonkhano ya machiritso kuminda kuli konseko monga ife timadziwira. Ndipo momwe anthu analili otsutsa pa machiritso a uzimu. Koma pamakhala china chake adatha kukumana ndi chinthucho. Ndipo azibusa anandiuza ine kuti ndimasokonezeka ubongo wanga kuti sizimayenera kukhala chomwecho. Koma kuchokera pa bokosi lomweri apa ine ndinayankhula za Davide. Anati, kodi mukutanthauza kundiuza kuti awa magulu ankhondo a Mulungu wa moyo alola mfilisiti wosadulidwa ameneyo kunyoza gulu la nkhondo ili? Nyamata wang'ono omapewa akugwa watsitsi lopiringizika atavala malaya achikopa cha nkhosa ndilegeni mʼdzanja lake. Ndi gulu la nkhondo lonse la Israeli litayima atatchingira, ndipo iye yekha anatulukira ndi mwamuna ndi nkhondo wodalika mapazi 19. Ndipo chinthucho kumapeto kwake chinkalemera masekeli angapo mwina mwake ndi mabaundi 20 achitsulo chakuthwa nkhondo wa mapazi 19 ndi zala zodalika mainchesi 14. Ndipo Davide mwina mwake ankalemera mabaundi 90 ndipo anayima akudumphadumpha chokwera ndi chotsika ngati dambala wang'ono. Ndipo akuti mukutanthauza kundiuza ine, oh man, kuti inu mumulola mfilisiti wosadulidwa uyo? Ngati iye wakhala pa malo ake msiyeni iye akhale, koma iye akunyoza magulu ankhondo a Mulungu wa moyo. Oh man, ingozi bwanji. Ndipo nonsenu mukuopa kupita kukamenyana naye? Anati, loleni ine ndikumanizane naye iye. Oh my, iye anati, Mulungu wakumwamba anandilola ine kuti ndiphe mkango ndilegeni. Iye anandilola ine kuti ndiphe chimbalangondo ndilegeni. Ndipo ndimachuluka bwanji momwe adzamuberekere mfilisiti wosadulidwa ameneyo mʼdzanja langa. altitude. Ndipo pamene chigonjetso choyamba chinagonjetsedwa, ndipo Goliata anagwetsedwa, ankhondo onse a Israeli anamutsatira Davide. Ndipo iwo anakadula mitu ndi kukamenya Israeli, kapena kukawamenya Afilisiti mpaka kukawafikitsa ku dziko lawo. Iwo anawapanikizira iwo mungodya, ndipo anawapha iwo, ndipo anatenga mizinda yawo ndi chilichonse, ndipo anali ndi chigonjetso. Bale ndi mulongo, chinthu chomwecho chachitidwa mumadera a uzimu, amene iwo anati madziritso a uzimu sangagwire ntchito. Masiku azozizwitsa anapita, ngati masiku azozizwitsa anapita, masiku a Mulungu anapita. Mpingo amene sumakhulupirira za uzimu potsiriza udzafa, ndipo Mulungu adzausiya mpingowo. Akuyenera kutero, ndipo Mulungu anapereka lonjezo, ndipo malonjezo a Mulungu ndi amuyaya. Uno nthawi ina mbuyo mupamene atsikana ena ankasewera ndi rediamu, ndipo ankaviyika mmenemo ndi kumapenta mivi ya rediamu pa maochi. Ndili nazo zina za izi. Ndipo tsikana wina analakwitsa, ndipo anatenga bulashi, ndipo anadzayika iyo mkama mwake, iye anamupha iye. Ndipo zaka ndi zaka mtsogolo, iwo anatenga microscope, ndipo anadzawayika iwo pa chigaza cha mtsikanayo. Ndipo amamumvabe rediamu amene akupitilira brrr brrr brrr. Iye samakhala ndi mathero, amapitilirabe kumagwira ntchito, mapitilira ndi kupitilira, sipamakhala poyimira kwa iye. Ndipo mbale, ngati rediamu amakhala ndi mphamvu za mtundu umenewo mwa ife, kuli bwanji Mulungu wopanda mapeto, wamuyaya, wauzimu, wamphamvu zonse, wopanda malire, Mulungu wamphamvu zonse. Iye akuyenera kukhala ndi mphamvu yomweyo monga iye anayambira. Iye akuyenera kukhala ndi zonsezo, kapena iye si wamphamvu yonse, Mulungu wamphamvu zonse. Iye akuyembekezerabe munthu wachikhulupiriro cholimba, amene angatulukire ndi kumutsutsa ndani pa maziko a mawu ake, ndi kunena kuti izo zili chomwecho. Ndipo tsopano chinachitika ndi chiyani mwansanga, pamene msonkhano waukulu wa machiritso unayambika? Ndiye zikwi za asilikali a amuna a Mulungu amene ankakhala mbuyo mipingo yaing'ono, monga Oral Roberts, Tommy Hicks. Ndi ambiri amuna odziwika ku minda anasolola lupanga lawo ndipo anapita. Lupanga ili limene limadula zonse zobwera ndi zopita, mwamba ndi pansi, ndiponso zolowa ndi zotuluka. Wozindikira za maganizo ngakhale mafuta a mafupa, iwo anasolola mabaibulo awo, lupanga lawo, ndipo anachokapo. Pamene iwo anaona kuti izo zikanatha kuchitika, ndipo ife tamumenya ndani mwachisomo cha Mulungu mpaka dziko lonse lakhala ndi chitsitsimutso cha machiritso. Izo zikhoza kuchitidwa. Asibusa ang'ono amene anali ndi mipingo yaing'ono ya 2 ndi 4 ndi zina zotero, anakolera moto, ndipo anaona masomphenya, anagwedeza lupanga, ndipo anapita, ndipo anamunyoza ndani. Inu mukudziwa bwanji kuti alipo, alipo amuna wopambana, Congressman Upshaw, King George wa England, ndi amuna wopambana ambiri amene anagona odwala ndi osautsika, amachiritsidwa ndi mphamvu ya Mulungu wamphamvu zonse. Chotero iwo sangathe kunena kanthu za izo tsopano, izo zachitika ndithudi. Iye anali kenako anapita Eliya pambuyo, chikhumbo cha mtima wake wonse chinali kupeza lonjezo limenero. Iye ankafuna lonjezolo, zimenezo zinali zolinga zake, izo zinali zonse zake, umenewo unali moyo wake, icho chinali cholinga chake chilichonse. Zonse chilichonse zinakangamira pakupeza lonjezo limenero. Ndine wokakamizika kukhulupirira kuti sindife ona mtima pa chinthu ichi chimene chikuchikamba. Ngati cholinga chanu chonse mawa uno chikukhazikika pa kumpatsa Mulungu matamando chifukwa cha machiritso anga. Ndine wotsimikizika kuti ndichiritsidwa ndi mphamvu ya Mulungu. Ndine wotsimikizika kuti ndizikhala moyo wa Chikhristu. Ndine wotsimikizika kuti ndiziyenda mu mtendere ndi Mulungu. Ndine wotsimikizika kuchita zimenezo. Ndine sindikusamala zimene amayi akunena, zimene mpingo akunena, zimene abusa akunena, zimene wina aliyense akunena, zimene dziko likunena. Ndine wotsimikizika, ndiwe umodzi wa mtima wanga. Inu mufika pena pake ndiye. Kenako pamene Elisha anaona kuti watsimikizika kutenga icho, Eliya anaona kuti Elisha watsimikizika, anamupatsa iye lonjezolo. Tsopano lonjezo linali, ngati iwe udzandione ine ndikupita, ngati iwe udzandione ine ndikamadzachoka, Sobano icho chasidwa kwa Elisha. Yankafuna kuti amve lonjezo chodelo iye analandira lonjezo. Sobano pali ngati mmenemo. Ngati iwe udzandione ine ndikamadzapita. Sobano ngati inu mukudwala mawa uno ndipo inu mukufuna kuti muchiritsidwe, ine ndikhoza kutsimikizira kwa inu kuti Khristu anakupatsani inu lonjezo. Lonjezolo ndilanu. Ngati inu mungakhulupirire, ngati inu mungakhulupirire, musati mugonjetsedwe. Sobano Elisha atakulungidwa mumkanjo wa Eliya mneneri. Ndikuguba bwanji kwa mgonjetsi, momwe iye ankayendera akupita kumwamba ngati mgonjetsi. Iye anali atamva lonjezo, iye anamvelera mphamvu, iye ankayenda ngati wankhondo mpaka ku Yorodani. Matamando akhale kwa Mulungu mzanga. Wokhulupirira aliyense mawa uno amene wavala chilungamo cha Khristu akuyenda kulowera ku msewu wa Yorodani uko nkulondola. Siyani mabomba akamiki abwere, siyani iye mwa njira iliyonseyo. Ife tavala mwinjiro ndipo tikuyenda mgonjetsi. Amen. Ine musaope, ine tagonjetsa dziko lapansi. Inde Bwana, mukukumbukira chiyani? Ine ndaligonjetsa dziko lapansi. Khristu ananena zimenezo. Eliya ankayenda atavala mwinjiro wosiyiridwa ngakhale ngati mgonjetsi molondola akubwera ku Yorodani. Mbale, ndiloleni ine ndinene izi mwa ulemu kwa inu. Inu musavale mwinjiro wawina umene wadyedwa ndi njenjete ndi kukayikira. Umene kugonjetsedwa kwonse uku ndi zikhulupiriro ndi zokwera ndi zotsika zayika mabowo mmenemo ndipo izo zikuukha. Inu muvale mwinjiro wa mgonjetsi Khristu. Musadalire mpingo wanu umene unaphunzitsapo chipulumutso mwa ubatizo wa mzimu oyera, umene nthawi ina unkaphunzitsa machiritso a uzimu ndipo tsopano akuukana iwo. Zonse zodyedwa ndi njenjete zakukayikira ndi china chilichonse, muvale mwinjiro wa iye amene sanagonjepo pa nkhondo, pakuti inu muli pa njira yanu wa ku Yorodani. Amen. Sobano iye anali atavala mwinjiro wosiyiridwa izo nzona, ndipo ambiri a anthu mawa uno avala mwinjiro yosiyiridwa. Koma pamene iye anadzafika ku Yorodano, iye anazindikira kuti mwinjirowo paokha sukanagwira ntchitoyo uko nkulondola. Ndipo mpingo a Methodist, a Baptist, a Pentecost, a Presbyteria, tili nawo masukulu ku mai. Ife tili ndi zikhalidwe zonse za Baibulo tazimvetsa mwangwiro. Ife tili ndi mwinjiro wolukidwa bwino malonjezo, tili nazo zonsezo. Ife tinabatizidwa tikupita kumeneko, ndipo ndife autumwi kwambiri. Ife tavala chikhulupiriro cha utumwi. Ife timakhulupirira mu machiritso a uzimu, timakhulupirira mwa Mulungu, timakhulupirira mu mphamvu za Mulungu. Ife tinabatizidwa mu Baibulo, mume Baibulo limanenera. Ife tinalandira mzimu oyera. Ife tinayankhula mmalilime. Ife tinachita zonsezo. Koma mbale, ngati icho chili chinthu chokhacho chimene inu mukuchisowa, inu muchipeza chosowa chanu inunso pamene inu mubwera ku Yorodano. Inu mukhoza kuphunzitsidwa, inu mukhoza kukhala anzeru, mukhoza kukhala ndi DD, Doctor of Divinity, inu mukhoza kukhala ndi PhD, Doctor of Philosophy, mukhoza kukhala ndi LLD, Doctor of Latin, mukhoza kukhala ndi madigiri a mitundu yonse. Inu mukhoza kukhala ndi mwinjiro wa mpingo wa Methodist pa inu. Inu mukhoza kukhala ndi mwinjiro wa mpingo wa Chipentecost pa inu. Inu mukhoza kukhala ndi mwinjiro wa Assemblies pa inu. Kapena aumodzi, kapena autatu, kapena chilichonse chimene chingakhale. Zimenezo ndi mwinjiro wosiyiridwa kuyamba ndi kuyamba uko kulondola. Za nthano zina zopangidwa ndi anthu, zoganiziridwa zina zotero monga choncho. Ndipo ngakhale ngati inu mwakhala mKhristu, ndipo mpingo wakhala mKhristu ndi kuvala molondola. Koma pamene Elisha anayimirira moonekera, mphepete monse munadzaza aneneri ndi otsutsa akuyang'ana chimene iye akanati achite. Ndipo apa iye akubwera akuyenda atavala mwinjiro wa Eliya. My haleluya! Iye waphunzitsidwa mwa njira ina, iye waphunzitsidwa, iye wagonjera, iye akukhulupirira. Paribe jola kuika ndiye iya kubwera ku Yorodano ziko likumuyang'ana iye Mulungu mama ife tikuzisowera zimenezo lero ndi masikola lawo phunzitsi bambiri ndi ophunzira ndi amuna ambiri amene angathe kung'aba baibulo ilo ndi kuliyika ilo pamodzi mu masamu amuna ambiri amene angachite zinthu zazikulu mu njira zakuphunzitsa amene amadziwa mbiri yakale ya baibulo mpaka nthawi ino amene angakuwuzeni ola limene kandulo inayatsidwa ndi ola limene inadzazima iwo akhoza kukuwuzani inu zinthu zonsezi ndipo iwo ndiwo analandira ubatizo wa m'madzi iwo ali ndi ubatizo wa uzimu monga iwo amautcha iwo mwinjiro iwo ali nacho chilichonse chidakhala mudongosolo momwe monse Eliya anachita koma pamene iye anadzabwera ku Yorodano kuti adzakomane ndi dziko lotsutsa kodi iye anafulira chiyani ali kuti mulungu wa Eliya sunali mwinjiro wa Eliya umene unachita izo inali mphamvu ya mulungu wa Eliya imene inachita izo ndipo chinthu chimene dziko likuchisowa momwe uno ndi mphamvu ya mulungu wa Eliya inu mwina munayankhulapo ndi malilime ndi kufuwula ndi kuthamangira pansi koma chimene ife tikuchisowa ndi mphamvu ya mulungu wa Pentekoste panga miyoyo ndi zinthu zimene zinali moyo mu tsiku limenelo mu mphamvu ya utumwi mwinjiro wosiyiridwa unali wabwino koma iye ankasowekera kuyitana kwatsopano mu mtima mwake kuchokera kwa mulungu iye ankasowekera kudzoza kwatsopano kochokera kwa mulungu iye anavala mwinjiro wosiyiridwa pamene iye anafika pa mtsinjepo koma iye ankasowekera kuyitana kwatsopano kochokera kwa mulungu ndi mphamvu yatsopano yochokera kwa mulungu kuti ichite chozizwitsa ndipo mbale wanga inu musachite mantha kumupempha mulungu chilichonse mukuyenera kumuwuza mulungu kapena kumupempha mulungu chilichonse chimene iye analonjeza pakuti ngati ine ndikuonetsera mulungu amene ali wamphamvu ndi wamphamvu zonse ndipo ngati ine ndili wa ntchito wa mulungu ine ndikuyenera kuchita ntchito za mulungu ndipo ngati ine ndikuchita ntchito za mulungu ine ndikuyenera kumufunsa mulungu kuti akwatiritse zinthu izi chifukwa iye akufuna kwa ine kuti ndibweretse zosathekazo ine ndikuyenera kumufunsa iye ine ndikuyenera kuyitanira pa iye ndikuyima pamenepo ndikuti mulungu inu munalonjeza izo chomwechonso inu munthu aliyense inu mudzalandira mphamvu machitidwe 1:8 mzimu woyera ukadzabwera pa inu mzimu woyera ukadzabwera pa inu inu mudatha kuvekedwa ngati mkhristu chikhulupiriro chanu chitakhazikika mwa khristu ndiye inu mudzalandira mphamvu ndi zimenezo tu pamenepo inde ndipo mbale mlongo modzi aliyense wa inu mawa uno mundilole ine ndinene ichi ndisanapempherere odwala mundilole ndinene ichi mwathandizo la mulungu mundipempherere ine monga ine ndinayima zakateni zapitazo pa nsanja iyi ndikulalikira za Davide ndi Goliati tsopano si Goliati amene wanditchinga ine koma mulungu wamupha iye pamaso panga koma chinthu chimene chanditchinga ine ndikusowa kwa chikhulupiriro kusowa kwa china chake chimene ine ndimadziwa kuti chinalipo ndipo mawa uno pamaso paka chisiwang'ono uyu kachiwiri ine ndikufuula ali kuti amene anapereka lonjezo ili ali kuti mulungu amene anakomana nane ndi izi kutsidya kuja bwerani patsogolo mulungu ndipo dzandipatseni ine kulimbika mtima dzandipatseni mphamvu ndipatseni ine malingaliro wotsimikizika mosalabadira zimene zikubwera kapena zikupita kaya zikuoneka zakuda kapena zikuoneka muli monse mene zikuonekera kazipitilirani lonjezolo ndiloona ndipo mbale mulongo limodzi la masiku awa kwa inu abwenzi ochimwa pano mawa uno ndi kwa inu anthu amene mukuyesera kutsanzira chikhristu inu mukhoza kukhala ampingo izo ndi zabwino kwambiri ine ndilibe kanthu kodi ndinene motsutsa izo ndilibe chotsutsa maphunziro anu abwino ausukolala kapena chotsutsa za mulungu zanu ine ndilibe kanthu kotsutsa izo koma ali kuti mulungu sanali Eliya kuonjezera apo sanali Eliya amene anatsegula mtsinje umenewo sunali mwinjiro wake Elisha anauchotsa iwo pa phewa lake iye anawupinda iwo chimodzi-modzi basi momwe Eliya ankachitira. Koma pamene iye anayamba kuyesera kuti awugumize iwo panalibe mphamvu pamenepo. Zitatero iye anafuula kodziwa kuti Mulungu analibe na pake. Ali kuti Mulungu ameneyo iye ali kuti. Kenako china chake chikuyenera kuti chinamukhudza mmeneriyo pakuti anawugumiza mwinjira umenewo ndipo anakantha madzi ndipo iwo unatseguka kuno ndi uko. Ndipo pamaso pa azibusa tsiku limenero, pamaso pa otsutsa tsiku limenero, iye anayenda kuwoloka Yorodano, monga momwe Eliya anachitira iye asanatero. Ife sili kusowa ziphunzitso, ife tilinazo izo, koma ife tikusowa Mulungu wa Eliya, ife tikusowa mphamvu ya Mulungu wa Eliya, kuti bwerere mu mpingo wathu, mphamvu yopangitsa icho kugwira pamenepo, ndi kutchula mawu a Mulungu, olondola, mosalabadira. Ndipo ndife aliyense pano mawu uno, monga anthu, pa ulendo wathu wa ku Yorodano. Ndipo pamene iye anafika ku Yorodano, inu mudzafika kumeneko umodzi wa mmawa uno kapena umodzi wa mausiku awa. Pamene anadzafika ku Yorodano, iye ankayenda ngati mgonjetsi. Koma pamene iye anadzafika ku Yorodano, kumeneko kunali chosiyanitsa chake. Iye anali atavala mwinjiro wosiyiridwa. Munthu wina anali atauvala iwo, koma iwo unali mwinjiro wabwino. Ndipo iye ankadziwa chimene munthu amene anavala mwinjirowo anali. Mbale mlongo umodzi wa mawa uwu, ine ndikuyenera ndidzafike uko ku Yorodano. Ndimaganiza masana ano ife tikupita uko kwa mbale ndi mlongo right, musawayiwale iwo. Ichi ndi chikumbutso chawo cha ukwati cha zaka 50. Ine ndikukhulupirira mpingo iwo akakhala ndi chakudya cha madzulo ndi iwo. Ine ndinaganiza tsiku lina zaka 50. Ndipo ine ndikuwaona iwo awiri onse wokalamba ndi wokanthidwira pansi. Ine ndinaganiza inde ndili ndi zaka 47 zakubadwa. Iwo anali atangokwatirana kumene zaka zitatu ine ndisanabadwe. 47 ine ndikuyenda kupita cha ku Yorodano. Ndikuyenera kutsikira ku musiko. Ndikuyenera ndikafike kumeneko. Ine ndidzakafika kumeneko. Zikoza kudzakhala mu ngozi pa nsewu. Ine ndikoza kudzagwa kuchokera mu mlengalenga mu ndege. Ine ndikoza kuomberedwa ndi muvi wa mdyerekezi kina kwake ndikufa. Sindikudziwa momwe ndidzapitire, koma pali chinthu chimodzi chimene ndikuchidziwa. Ine ndikupita ndipo ine ndikuyenda kumapita ku Yorodano. Koma pamene ndidzafika kumeneko, ine ndikufuna ndidzadziwa chinthu chimodzi, kuti ine ndavala mwinjiro wosiyiridwa inenso. Ine sindikudalira muwanga chifukwa iwo siwabwino, pakuti Eliya adangonyamula mwinjiro wa Elisha, anaung'amba wake mzidutswa ndipo anauponyera iwo pansi. Ndipo umo ndipomwe zina lili pamene ine ndinamupeza Khristu. Ine ndinadzing'amba ndekha malingaliro anga omwe, zankutu zanga zomwe, kanthu kanga kakang'ono. Ine ndinaganiza pamene ine ndinali wang'ono, mlali kwa Baptist. Ine ndinali basi pafupifupi, ine ndinali wina wake. Koma ine ndinaung'amba iwo, ndinavala mwinjiro wake. Ndipo pamene ine ndidzafika ku Yorodano, ine ndikufuna ndidzazipeze ndekha ndidakulungidwa mu mwinjiro wake. Iye adzatsatira zimenezo, ndipo tidzakafika kumeneko tsiku lina. Koma tiyeni tipemphere mphindi chabe. Atate akumwamba, pamene ife tili pakuyenda kwathu kwa ku Yorodano mawa uno, monga gonjetsi, ndipo tsiku lina ife tikuyenera tidzapereke china chake ku Yorodano, ndicho ku imfa. Ndipo chidzakhala chinthu choyipa bwanji chimenecho, kulekanitsidwa kwa Mulungu. Sitidzatha kuwoloka ayi. Koma Eliya pamene iye anafika kumeneko, iye anali atavala mwinjiro wa Elisha, mwinjiro wa Eliya. Ndipo pamene iye anavula mwinjirowo wa Eliya, munthu amene anali wokondweretsa bwino pamaso panu, ndipo inu munali mutamulandira iye, ndipo munamubweretsa iye kumwamba ndi inu. Ndipo Elisha anali atavala mwinjiro wake, chotero iye anapereka ku Yorodano imfa mwinjiro wa Eliya, ndipo iwo unalandiridwa. Ndipo Yorodano anatseguka, ndipo iye anawoloka. wogondedwa mulungu tsiku lina ife tikuyenera kuti tidzabwere kumeneko ife sitingathe kupereka ntchito zathu zabwino ife tilibe ife sitingathe kupereka chilichonse pa dziko lapansi ine sitikukhumba ngakhale chilichonse kuyesera kupereka koma ndikudalira kwathunthu muzoyenereza za yesu inu munamulandira iye ndipo munamuukitsa iye kwa akufa ndipo iye anabweretsedwa pamaso pa mulungu ndipo kumeneko adzakakhala kwa nthawi zonse ndipo mulungu ine ndikufuna kupereka izo kwa inu kuti ine ndimakhulupirira pa iye ndipo ine ndimamukonda iye ndipo mwachisomo chake iye wativeka ife ndi mwinjiro wake ndipo ine ndikupemphera atate kuti inu mutithandize ife tsopano mʼmasiku ankhondo ndi kumene anthu a mulungu akuyenera kuchita ntchito za mulungu ndikupemphera kuti inu mutilole ife litenge mwinjiro wa khristu mphamvu ya mzimu woyera ndikuyitanira mulungu amene anakhala mwa iye perekani izi mudzina la khristu ife tikupempha izi ndipo pamene ife tili ndi mitu yathu yoweramitsidwa ine ndikungodabwa pano mawa uno ngati alipo munthu amene akuyesetsa kuti ayende kupita ku yorodano asanavale mwinjiro uwo ngati alipo munthu amene sanavale mwinjiro wa yesu khristu pa ino ndipo ngakhale iwo unavalidwa nthawi ina ndi mwana wa mulungu ine ndikudabwa ngati inu simunavale iwo mawa uno ngati inu mungakweze manja anu kwa mulungu ndi kuti wokondedwa mulungu ora lino ine tsopano ndikufuna kuti ndivomereze izo mulungu akudalitse iwe dona kodi wina wakenso mungakweze dzanja lanu mulungu akudalitse iwe mwana wina wakenso mungakweze mwamba dzanja lanu mulungu akudalitse iwe mnyamata wang'ono mulungu akudalitse iwe mnyamata wina wakenso angakweze dzanja lake mulungu akudalitseni inu kumbuyo uko bwana mungonena izo mwathandizo la mulungu mawa uno ine ndikufuna kusiya kudzilungamitsa kwanga malingaliro anga omwe ndi malingaliro anga azosangalatsa ndi nthawi yayikulu ndi tchimo limene ndakhalamo ndipo ine ndikufuna khristu kuti ayike mwinjiro wake pa ine mawa uno kuti ine ndigwiritse ntchito mwinjiro wake ndikudziwa kuti iwo ndi wangwiro mulungu akudalitse iwe mwana wina wakenso akuti ndipo ndingokweza inu kwezani dzanja lanu munene ine tsopano ndikufuna kuvomereza mzimu woyera moyo wanga ine ndikufuna kuti ndivekedwe mu chilungamo chake ndikadzafika kumeneko tsiku limenero sindidzadzipereka ndekha ndikuti chabwino tsopano inu mukudziwa ine ndinamugulira wina wake makala ndinachita ichi zimenezo ndi zabwino kwambiri koma izo china chake chimayenera kufa kuti inu mudzakhale moyo ndipo kokha kudzera mukuchita kwa zimenezo inu mukhoza kupulumutsidwa kodi inu mungakweze dzanja lanu ndi kuti khristu ine tsopano ndikusiya njira yanga yomwe ine ndikuvomereza njira yanu ine ndikufuna inu mundichitire ine chifundo pamene ine ndidzafike pa mathero a msewu chabwino mulungu akudalitse iwe dona mulungu akudalitse iwe chabwino tsopano ife tikhala ndi pemphero tsopano atate olungama kumwamba ena 7 8 manja 10 akwezedwa mwamba sindikudziwa momwe iwo alili inu mukudziwa zonse za iwo ine sindikudziwa koma iwo akusowa lero ndipo iwo azindikira kuti iwo akusowa ndipo iwo akulolera kuti abwere ndi kudzalandira thandizo mu nthawi ya vuto udzaona kuti ola lalikulu limene landikira tsopano mabomba atomiki zinthu zazikulu zimene zikutiyembekezera ife ndipo ine ndikupemphera atate akumwamba kuti inu muwadalitse anthu awa ndipo lero ikani dzanja lanu pa iwo ndi kuchotsa mphulupulu zawo zonse ndi kukayikira ndipo mulole iwo ataye mwinjiro wawo wakale wodyedwa ndi njenjete wakudzilungamitsa kwawo kumene chimbalanga ndi nkhululu ndi njenjete za zauzimu ndi zachitchalichi zabowola mabowo mwa izo ndipo iwo siukhalitsa panonso mulole iwo angotayira iwo kutali ndi kufikirako ndi kukatenga mwinjiro wa ambuye yesu nkumati ine ndikudalira mwa iye ndikudzikulunga ndekha osati muchilungamo changa kapena maganizo anga omwe koma kuyambira ola lino mpakana ine ndikudalira inu perekani kuti iwo alandire izo atate pakuti ife tikupempha izi mu dzina la khristu ameni.